Oh yeah, it's the lizard king and something on top now.
Papa Ligogo,
yani kama utani toka the ground paka ubiji, tokea uswazi paka town, wanesho na sepa na kijiji. Chekecha, pepesa, ukiweza cheza kwa kuteleza, wanimaliza kwenye meza, muhuni pesa na teketeza. Kosa kufumwa na demu wa mtu kiwa viwanja, abilia chunga mzigo, mano kipolwa huna ujanja. Niko na manzi yupo Gaza, nasema nataka bakora. Silete shazi nipigwe tanzi, mana naona mnanishora. Yupo, yupo, neupoza wangu moyo, alipo na minipo, ananipa bila uchoyo. Tulitoa shikamo, zami yetu kupewa, kata maji kama mamba, masnichu wachachelewa. Zadi king, dana nyumba, pembeni msafiri elo. Check you Freddy, anave yumba, melewa mpaka kelo. Hello,
hello, hello.
Achaki wake,
wake,
wake paka mo.
Achatu wake,
wake,
wake paka mo.
Achaki wake,
wake,
wake paka mo.
Achatu wake,
wake,
wake paka mo.
Achaki wake,
wake,
wake paka mo.
Achatu wake,
wake,
wake paka mo.
Achaki wake,
wake,
wake paka mo.
Achaki wake,
wake,
wake paka mo.
Rapa kutoka dome, sali zote na pita. Fika hapo ukaze njumu, saleta bifu tajuta. Acha maneno weka muziki, watu wamesha waka. Nimezunguko na walimbwende, makisi paka na choka. Demu wa mime panda ngishobo, mtoto wa mjini unga solobo. Kata nyonga, zungu shemoji, wala sogo peshazi. Kileta fujo, kuna walizi, chungo simuage lazi. Zukuni mabegani kila napo kwenda. Amani kwa mashabiki, wote mnoni penda. Nakumbu kupendwa bibi, pale napo pendwa.
Sikuni mabegani kila napo kwenda. Amani kwa mashabiki wote mnoni penda.
Achaki wake,
wake,
wake paka mo.
Achatu wake,
wake, wake,
wake paka mo.
Achaki wake,
wake,
wake paka mo.
Achatu wake,
achaki wake,
wake paka mo.
Achaki wake,
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 wake.
Achatu wake,
wake,
wake paka mo.
Achaki wake,
wake,
wake, wake.
Achaki wake,
wake.
Waka baka mwane
Radio King Blasta Sandy Boy once again. Yeah. Black Miss Black Baba Eagle Master FD Mwana Lakati. I see you nigga. DM Chiki, DM Chiki, DM Chiki my baby.
Achaki wake.
That hit sound.